Mumaulire amalala abakugu mukulondole byenjigiriza bawabudde ministry byenjigiriza n'emizannyo okwongera amaanyi mukulambika abasomesa okubikwata ku nkyukakyuka ezakolebwa mu kusoma kw'abayizi aba A-level kubanga bangi bali mu kusoberwa. Omwaka ogwedde ministry byenjigiriza n'emizannyo yakyusa curriculum y'abayizi aba A-level ng'abayizi abali mu ssiniya y'omukaaga omwaka guno be bagenda okusooka okutuula ebibuuzo ebyakamaliriza ebitegekeddwa okusinziira ku nteekateeka ey'ebisomesebwa empya gyetenya curriculum. Patrick Kaboyo, omukugu mu kulondoola ebyenjigiriza mu ggwanga, agambye twateekeddwa okubaawo okusomesa abantu ku bikwata ku kalikyulamu eno olwo abayizi basobole okuteekebwateekebwa obulungi mu kaseera kano.
Waliwo kye bayita task force eyo erina okwongerwamu amaanyi okulaba nti ebintu byonna bakonsuma oba abakozesa kalikyulamu eyo betwita abantu kinomu basomesa abazadde baana abali abatali mu byenjigiriza nga bategedde kubanga be bawaayo abaana okusobola okusoma kalikyulamu eyo. Weewa task force erina okuddukiramu bunambiro okulaba nti emisoso gyonna abantu gye balina okutegeera bagisadde ku meeza buli omu ategeere, tebinaba kutereera bulungi naye ate nga tulina essuubi nti
ye kirabira Sadu akulira ekibiina ekigatta batandisi ne bannannyini masomero ag'obwannannyini mu ggwanga ekya National Private Education Institutions Association agambye nti minisitule y'ebyenjigiriza erina okukyusamu mu ngeri gyebangulamu abasomesa ku bikwata ku kalikyulamu eya A-level kubanga bingi agamba tebitunuuliddwa.